This is an MUT Radio podcast.
Mhlanje sikhuluma about isiphandla sonke sasazi isiphandla abantu abaningi uma umZulu nje surely you do know isiphandla but sifuna ukwazi like in depth ngaso ukuthi why sifakwa and sifakwa umuntu okanjani mkhulumlaba sawbona sakwamukela kuyihlanganani i-Midday Show
angibonge kakhulu ukuthi kuphinde kushaye lesi sikhathi sihlangane sanibonani ngiyanibingelela nonke abalaleli nami ngiyanibingelela lapho
Sakubingelela nathi mkhulumlaba namhlanje sikhuluma about isiphandla lesi esifakwayo nje uma mhlambe kwenziwe imicimbi or kwenziwa something yabade ngisifakile nje nami sana ukuskip hayi sana ukuskip but sana kuyiqashukela sona so namhlanje sikhuluma ngaso isiphandla ukuthi sisebenziselwa mekunjani why kumele kufakwe isiphandla and onjani umcimbi or umsebenzi la kufaka khona isiphandla
Siyabonga kakhulu nakuba ngikuzwela phansi nje namhlanje kodwa ke ngikubambile. uma sikhuluma ngesiphandla sikhuluma ngento endala yayikhona nasemandulo neyayenziwa ngokwesintu sethu thina sizwe esimpisholo. Isiphandla ikakhulukazi sasikhomba ukuthi lo mntwana ungwakulesi sibongo ngokupheleleyo and isiphandla yesisetshenziswe ukukhombisa ukuthi umntwana lo thizeni kunesivumelwane esithize noma uphelele esibongweni esithize ngizokwenza isibonelo nanga untombazane wala ekhaya uzala izingane la ekhaya uma eseyizela izingane la ekhaya bese ethola umkhwenyana ozomthatha ongesiye ubaba walezi izingane Uma esemtholile lo mkhwenyana usiyamthatha ke uyamshada usiyoganela kwesinye isibongo lezi ingane ke eyiselela ekhaya zibizwa ngokuthi yimlanjwana ngoba zingane eyitholakale ekhaya kubo kwentombazane so lezo ngane lezo kuye kuqhamuke abantu abangomalume noma umkhulu wala ekhaya obaba wentombazane aphahleke abike athi nina bakwabani Nazi ingane eyizalwa indodakazi yala ekhaya. Indodakazi yala ekhaya yayithola kwabani, abakwabani, abakwenzanga okufanelekile. Njengoba bengakwenzanga ke okufanelekile, ngakho ke lezi ingane zingezenu. Sekuhlatshwa lembuzo kubikwa ngayo loludaba. Lezi ingane ke seziyaphandla, ziphandla esandleni sonxele. Okubika ukuthi zirejistiwe kulomsamo wala ekhakho mama. Lokho kwenza ukuthi kube nokuthula kungabibikho umsindo wamadlozi nezidalwa phakathi kwezingane. Bathi noma besika bayizidalwa bakubo kwazi izingane ngoba ukwenza lokho akusho ukuthi sisuke sesibaxoshile abakubo kwazi izingane ngoba elingane isuke ivela khona okhalweni lakubo kwayo babuwayo. So senzele ukuthi mabefika bezobona ingane abakubo kwengane. Basile becele edalweni zasekhakhonina ngoba isiphandla sikhomba ukuthi use umntwana wala ekhaya awukwazi ukumgwamanda esenesiphandla so nethongo liyakwazi ukuthi lifike lithi sizocela ukubona ingane bese siyipha lesi sibusiso esipha sona kodwa uma umuntu engaphandlekile ila agcina khona abasenkingeni yokubangwa izidalwa ngoba kuvuka izidalwa zakubo nezidalwa zasekhakhonina nalezi zithi umntanami nalozi zithi umntanami Yingakho ke ugcina usuthola ukuthi abanye bagcina bathi ngiphatha imali iphelele ezandleni. Angikufika lesidalo sasekhakoni nasiyahlwitha. Kufike nalesakubo siyahlwitha ziyalwa. Uthola ukuthi sasekhakoni nasiyeza sizomlethela isibusiso nenhlanhla ethize. Kuqhamuke sasekhakubo sifike siyikhahlele leyo nhlanhla sithi ingane yethu, hayi uzonikeza ingane yethu into ethize, usuzozenza ngcono enganeni yethu. So isiphandla sikwazi ukugwema umsindo wezidalwa ukuthi kungabibikho okuwumbango phezu komntwana. Kuyenzeka ke uthole ukuthi umama ufike wamshadi, walobola ubaba wenu, wasegcine yamshada umama. Niyakhumbula ukuthi nina nizingane engazalelwanga emshadweni kwakuba umeshadelekile kodwa anizalelwanga emshadweni. Uya ke umama umeseshadile wathelwa ngenyongo waqhoyiswa bese kwenziwa usiko lokuthi seziyokhishwa izingane ekhakhonina ngoba umama uyizale esesekhaya lezingane wahamba bayogana lengane eseyizele ekhaya ngisho siyogana ubabwazi impela lezingane lana ke kha komama kuye kwenziwe usiko lokuthi kuhlatshwe imbuzi nembuzi bese kuyabikwa ukuthi nazi ingane zakwabani ziphandle ngalembuzi isandleni sokunxele bese kuthathwa uhlangothi lezingane zilalisa bese kuthathwa uhlangothi la esezophuma nalezingane uhlangothi lwembuzi langokwesokunxele noma umkhono nje wangasokunxele useziyavuka ekuseni omalume bazo sebeyayikhipha ke bayayiphekezela manje bazisa kubo kwazo la kufanele khona unina unina ke wazo ke nobaba wazo sekuyawazi ukuthi abomndeni walaganele khona lezingane useyaphuma ke uyise noma oshisa impepho la kubo kwayise weingane useyaphuma ke uyoze emukela ngembuzi sekuyabuya ke kuhlatshwa lembuzi ke seyithathwa lezingane zifakwa isiphandla esandleni sokudla ezikuwukuthi ke manje sezirejistiwe full registered esibongweni sasekhaya kubo kababa wazo so isiphandla ngamanye amazwi noma ngamafishane siwukurejista noma siyisitembu esishoyo ukuthi lo ungwakuleli ikhaya ngokupheleleyo and then usuyakwazi ukuthi uma uthinta izinto zakho zihambe ngendlela so abantu abaningi ke balimele ngendaba yesiphandla ngenxa yokuthi abenziniwe indaba yesiphandla isiphandla sibaluleke ngale ndlela eyisimangaliso zihama izinto zomuntu zimiswa ukuthi nje umuntu akaphandliwe noma akarejistiwe esibongweni esithize agcine engene embangweni weyidalwa iy'nto zakhe yihlukane phakathi ngakuyo
ngiyakuzwa la mkhulu mlaba ukukhuluma ngembuzi ukuthi kuthengwe imbuzi kwenziwe ngayo umsebenzi loyo so khona abanye abasebenzisa iy'nkomo kukhona abanye abasebenzisa iy'mbuzi abanjani labasebenzisa inkomo and kuphi lakhona kuthiwa yebona-ke lo msebenzi lo kudinga ukuthi isiphandla senziwe ngelokhuntsha ngesikhumba senkomo kuhlukaniseka kanjani
uzokhumbula ukuthi kwakuba nakuthiwa inkomo iyahlatshwa kodwa inkomo ayihlatshwa imbuzi ingakahlatshwa
okay.
Okusho ukuthi okubaluleke kakhulu abalaleli okufanele bekwazi la ukuthi uma sizokwenza umsebenzi wenkomo siqala sihlabe imbuzi ayiyi inkomo emsamu ayingeni inkomo endlini kodwa into eya emsamu yimbuzi esifike siphahle ngayo sibike ukuthi nilabani siza umsebenzi Ngoba sibika ngokomthetho inkomo singaze siveze ukuthi isuke sesenzela nabantu nje ukuthi hayi abadle kodwa into ebaluleke kakhulu emsamu yimbuzo okuyiyona ebikayo bese kuhlatshwa-ke inkomo ngale ndlela yakhona
ake ngithi-ke mkhulu mlaba ngiyingane ezanele komalume and sekufike la khona kumele bengibike mhlampe emadlozini akomalume because abasekhaya nje kwababa abenzi lutho abacontribute and akazingana khona manje sekuphoqelekile ukuthi ngibike komalume but now inkinga kuwukuthi as much as amandla ekhona ukuthi sengelo mbuzi orekhaya vele zifuyiwe iy'mbuzi or anything like that thola ukuthi nje amandla akhona vele ukuthi kwenza umcimbi but kube nenkinga ukuthi the person responsible ukuthi enze imsebenzi lokushungiswa kwempepho ekhaya kuyena lo oguqayo emsamu akhulume nabaphansi cause ekhaya kuba khona umuntu vele ekuthiwa okay lo uyena ozodila nezinto ey'kanje but now uthole ukuthi lowo muntu inhliziyo yakhe ayikho mhlophe ayigezekile kahle and as much as ungenzanga lutho mina ezimshana awazi lutho but uwumuntu nje esingathi inhliziyo yakhe ayikho mhlophe kahle hle kwenzakala kanjani-ke usubikiwe or uzobikwa umuntu ohliziyo yakhe isanamafindi isabophekile yethu wena ufuna ukuthi lesiphandla sikulethele ibusiso kuqashuke zonke izinto bese yiboshiwe kuwena
uthinta into ebaluleke kakhulu nento vele esisikhathazile ngiyacabanga ukuthi banizalandeli abanaleyo nkinga yokuthi ngiyafuna ukulungisa izinto zami kodwa inkinga omalume imvamisa vele omalume bayasinikeza inkinga engifuna ukusenzela imisebenzi especially uma uwumshana nje ongathi ukhomba ukufunda noma ukhonda ukhomba ukuphumelela uthola uthe zikamalume ingane ayiphumeleli kuba inkinga ke lapho ke sekufanele uthintelwe indaba yomswamo umswamo ngayi awusathinteki awusenzeki lutho and then uthola ukuthi ngempela amanda khona kodwa uthola ukuthi umalume unenhliziyo embi uyokubophela emswamo kodwa kunento engifisa ukuyivezela abalaleli ukuthi ngaso sonke isikhathi ngisho ngabe kuthiwa idlozi lasekhaya komama wakho libhedha kangakanani lisetshenzwe kangakanani but wena njengomshana idlozi lasekhaya komama will always good for you angiphindeke leyo lusana ngisho ngabe kuthiwa omalume noma obani balibophe kangakanani idlozi lakubo kodwa wena njengomshana liyohlalela ilihle idlozi lasekhaya komama kuwe futhi liyohlala likusenzele uma kumalume enomona noma enenhliziyo yembi ngithi mina zezisilima wena uyithobe because ukukhuluma kwakhe nje mhlawumbe wakwenzela lokho izinto ayikhuluma kabi nezinto ayibophe ngenhliziyo zizobuya zizoshaya yena umalume ngoba wena njengendane ewumshana uhlale uyinkandokazi esidalweni sasekhaya omama mhlawumbe into singayibuka ngisho kubantu abaphilayo uma nje ufikile wena njengomntwana omnanjwane uvakashile kwagogo wobona ugogo ukuthi ujabula kanjani so yinto nje eyisibusiso leyo
hayi kuyazwakala mkhulumi laba and it does make sense ukuthi oh okay vele shu sekufanele vele ukuthi sigxila kakhulu kwi-side lokomalume or i-side la kuzalwa khona umakhozi ila khona ovikeleka khona kakhulu and ukubikwa futhi nakhona kubalulekile if ubaba wakhe engaze kuhlawule and engaze kulobele khona sinenkinga yokuthi esikhathini samanje even abazali uqobo banokuthi if ubaba wengane esehlawulile ingane useqedile ndaka lobo lingane gcine sekuba nenkinga ke lapho because manje ingane ihlawuliwe yes phezu ukuhlawula ukugeza umuzi but ingane ayilotsholiwe ukuthi izohlala kwamlaba or izohlala kwamnqayi so kuba nale confusion le but manje we do get an understanding ukuthi ingane komalume iyenzelwa kanjani ngiyafisa futhi nokwazi ukuthi uthola ukuthi usifakile isiphandla sako malume or usifakile isiphandla salawo umuntu ufake khona but sifake ngendlela e wrong okungayiyona mhlawumbe the time ukukhulunywa namadlozi kuphahlwa akusebenzisanga indlela e right or i method e right imphumelelo lapho ithini ke kuyaqhubeka ziyakhanya izinto zakho noma kuba nenqinamba just because i method esebenziwe akusiyona le right
asikale lapha Lusanda endabeni yenhlawulo ukuhlawula kuzokhomba ukuthi uyalibona iphutha lakho lokuthi uhambe wayongena esibayeni sendoda ngokungemthetho waze wagcina ngempela wakhuleliswa ingane yala ekhaya ungaziwa futhi ungasiphanga lutho that's why ke ugcina usuzokhipha inhlawulo noma beze bethingeza amagceke ngoba uthuke abafana bala ekhaya wathuka amadlozi ala ekhaya uthuka abanumzane bala ekhaya ngokuzolala nendodakazi yabo ungaziwa futhi ungenzanga lutho so ngamanye amazwi leli gceke selingcolile ulingcolisile wena that's why ke kuthiwa kule nkomo ingeza amagceke noma bethi inhlawulo ngoba inkomo yokuzoxolisa ayikayithinti ingane ayithinte ezinhlobo ingane ukuthi usufikile wazohlawula ingane andakabisiyo eyakho kodwa ukuze ingane ibe yakho wena uhlalisana nabo abantu bala ekhaya kubo bomama bengane ukuthi cha nangu ndodakazi wenu impela bengithi nimisele naye ngempilo siyaphambili salimala kanje sagcina sesihlukene kanje kanje kodwa umntanami angifisi ukumlahla sebeyokushaya-ke omalume ngendlela abawukushaya ngayo ukuthi cha thina sizodinga into eyithize ukuze ingane iphume la iyobizwa ngesibongo sakini noma ibe ngaphansi kwesibongo sakini ukhiphe lezo nkomuka abayidingayo ingane ke bese iyakhishwa ekhakonina imukelwe kubo bese iyaphandla ngendlela okuyiyona yonke and then umbuzo wesibili lokuthi uma kuwukuthi-ke izinto zaphanjaniswa mhla kwenziwa isiphandla sasekhaya komama la obusiseka khona noma la ophiwa khona amandla yebo siyakwazi ukuthi siqale phansi siyilungise izinto ngendlela yakhona abanye kuyenzeka uthothi uyaphandla ekhaya komama ungumlanjwane isiphandla sibeyathatha bazosifaka esandleni sokudla kanti isiphandla fanele singene esandleni sokunxele yizinto-ke lezo ngampela pena ejwayele ukuthi ziphakise izinto noma umuntu oshisimpepho uthole ukuthi akusiye umuntu owagcotshelwa impepho ngoba ngiyafisa impela ukuthi ke singene kuleyo mpepho ukuthi kanti ubani umuntu okufanelekile ukuthi ashise impepho? Ubani umuntu ofanele aphandle nayiphandle? Umuntu ofanele aphandle umuntu owaregistwa kwahlathi imbuzo wabikwa ukuthi uyena umuntu othinta amadlozi nophahla impepho phakathi kwaleli khaya. Impepho ayishiswa inoma ubani. So izinto ke uma ephambene empepheni kugcina bese ubengathi imisebenzi ayenzekile ngendlela okuyiyona yona bese isibusiso sakho singaveli ngendlela okufanele sivele ngakhona. So ezinye izinto ke lusando kufanele siyilandelele ngoba omunye ugcina ahlabela imbuzi nje mahala ukuthi imbuzi kodwa agcine engasizakali ngenxa yokuthi abantu abasuke bethinta umsebenzi abanalo ulwazi, abanye basuke beza ngamabomu bethi bayanayo.
Hey Shai, inkulu kakhulu indaba esikhuluma ngayo namhlanje, but unfortunately kumele sibambe la okwanamhlanje mkhulumi laba. Kukhona umuntu olalele njengamanje oshoyo nje ukuthi umkhulumi laba ngiyafisa ukuthi ngiphinde ngizwe more about izinto akazenzayo ngaphandle kwale feature lena. Khona omunye umuntu ofuna ukubuza umbuzo or ufuna ama services wakho, ungakuthola kuphi kuma social media platforms nasenambeni yakho?
Siyabonga kakhulu. Sithole lapha ku YouTube uthi umkhulumi laba, TikTok umkhulumi laba, ku Facebook umkhulumi laba. And then ungashayela inombolweni elandelayo u 0764 92 111 0, 0764 92 111 0. Inombolo yesibili u 0637 02 1026. Lozanda, ngibonge kakhulu nabalaleli, asiphinde sihlangane futhi ngosuku olulandelayo nangolwesithathu. UNkulunkulu angigcine.
Kubonga thina mkhulumla basokubona next week Wednesday.
Siyabonga kakhulu.
This is an MUT Radio podcast.